Shionaji.
Black Nation baby.
Nakush man, ready wa magenge.
Yeah. Millennial na Gen Z,
fire fire.
Tukiungana watu wezi wanatuwaya gwaya. Tume come now,
baya baya.
Watu sikize ama turudi kwa
bara bara.
Bora tuko na Gen Z, mambo shava. Mambo polite fulai, mambo shava. Millennial na Gen Z, mambo shava. Mambo polite fulai, mambo shava. Leo ni leo,
leo tunaifix.
Anguka nayo,
leo tunaifix.
Kwa nini kesho,
leo tunaifix.
Tunatengeneza nation,
leo tunaifix.
Leo ni leo,
leo tunaifix.
Anguka nayo,
leo tunaifix.
Kwa nini kesho,
leo tunaifix.
Tunatengeneza nation,
leo tunaifix.
Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai, mambo shava. Tutafix, hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai, mambo shava. Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai, mambo shava. Tutafix, hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai, mambo shava. Leaderless, tribeless, fearless Gen Z. Wanataka kutuingiza box our wezi. Ni same people wanatulead toka zile enzi. Millennial na Gen Z tukiungana watu wezi. Dumbo lisilo shiba,
tunafit.
Tunalipa tax wakiiba,
tunafit.
Wakileta bills mbwakni,
tunafit.
Na kutucheza dati,
tunafit.
Bora tuko na Gen Z, mambo shava. Mambo polite vulai, mambo shava. Millennial na Gen Z, mambo shava. Mambo polite vulai, mambo shava. Leo ni leo,
leo tunaifix.
Anguka nayo,
leo tunaifix.
Kwa nini kesho,
leo tunaifix.
Tunatengeneza nation,
leo tunaifix.
Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite vulai, mambo shava. Tutafix, hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite vulai, mambo shava. Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai, mambo shava. Tutafix, hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai, mambo shava.
Millennial na Gen Z,
fire fire.
Tukiungana watu wezi wanatuwaya gwaya. Tume come now,
baya baya.
Watu sikize ama turudi kwa
bara bara.